Chukisho kuna mandamano, situnaheza andamanati kwangu.
Kushman, fedi wa magenge, mzupa. Ukona poti la biashara, iyo biashara nataka kuipanua. Nikikuona miu feel nice, sadi sezi kukuangalia miu feel shy. Aki my dear, you are my type.
Unanipea sleepless nights.
Utani kufungulie biashara, naishi ghetto partners akupea maisha London. Unaamka unakula alafu unalala. Maisha tamu kapila umasala. Jukesho kuna maandamano, si tunaweza andamana hadi kwangu. Tujifiche where nobody can hear us. Ule matua tua Matiagas. Kaunataka mutu call me, usikufe na kutu call me. Ataka ni saa saba usiku call me. Kuna uba nitakuja chap chap call me. Kaunataka mutu call me, usikufe na kutu call me. Ataka ni saa saba usiku call me. Kuna uba nitakuja chap chap call me. Kama unanipenda, fungua roho, fungua roho. Don't beat around the bush. Speak up, fungua roho. Kama unanipenda, fungua roho, fungua roho. Don't beat around the bush. Speak up, fungua roho. Kama unanipenda, niambia unanipenda. Wata kushindo kiniambia, was just saying hi. Hi, shoot your shot. Lenga mamboza, akiume lost. Jukesho kuna mandamano, situnaheza andamana hadi kwangu. Tujifiche where nobody can hear us. Ule matua tua, Matiagas. Kaunataka mutu call me, usikufe na kutu call me. Ataka ni saa saba usiku call me. Kuna uba nitakuja chap chap call me. Kaunataka mutu call me, usikufe na kutu call me. Ataka ni saa saba usiku call me. Kuna uba nitakuja chap chap call me.
Peanut butter, to my jelly. Na huyanza, my only one, my only baby. My peanut butter, to my jelly. Na huyanza, the only box in my belly.
Jukesho kuna mandamano.